Kinywaji kina siri tumelewa wote yani paka alfajiri ikifika mida watu wana susabili mwingine kawaka mpaka anatoa siri mambo ya kujifia tu akili juzi nimechili na masela tunakunga glass jana nimea mkasina atadas yes. Nili acha deni mta wakati walae minasema mina bumebas.
A long time, be long time, yani umenisotesha long time. Let me live my life freely, let me live my life freely. Kama unakwenda unazuga, umeniganda kama ruba. Let me live my life freely, let me live my life freely.
Pombe, pombe, pombe naomba niache.
Pombe niache. Pombe naomba niache.
Mimi nimeshinda kukubacha, pombe naomba niache.
Pombe niache.
Si unanipa confidence kwenye crowd nanifanya nazi copy sense. Na kolea na enjoy nanifanya na dance. Sipa gui sicha kuchupa yoyote fresh. Vinyo upo toka enzi za mababu. Alafu raya pombe unyo kistarabu. Ina pombe tena, labda mnyoshe kiwa ni melewa kiu kweli sita wapatabu.
A love time, be long time, yani umenisotesha long time. Let me live my life freely, let me live my life freely. Kama unakwenda unazuga, umeniganda kama ruba. Let me live my life freely, let me live my life freely.
Pombe naomba niache.
Pombe niache. Pombe naomba niache.
Mimi nimeshinda kukubacha, pombe naomba niache mie.
Pombe niache.
Keys, Same President, Mr. Checker, David John Adam. Ngoja tusikutue za mwisho mwisho, then tuache kabisa hizi chupa bwana. Ah.
Pombe naomba niache.
Ala.
Pombe niache. Pombe naomba niache.